sons of Munda, Nasa Gahinda, Yarabizi Mama, Yamgiraga Kinshinguzaiva, Sanze Wifuza, Ibyo Nshaka, Mubyo Nifuza, Uko Niko Nshaka Kuzasaza. Yego waza Mungu mundetse cyane kugera undi munsi n'undi munsi kandi waza mwirwo kumazi mamba kugera imeruka n'imeruka ngira waza ngira byose Chaka kuzibani Yana mara ikutuma nishima Mara ikutuma mora nifunga Nisina timana sina kwanga Uko niko chaka kuzasaza Uko mara ikutuma nishima Mara ikutuma na janifuza Nisina timana sina kwanga Utuma Mora nifuta Mora ni umanganya Nimuni seta seta Nukuribi zanchimisha Numara kuona mama Fitimijisha ya papa Wangiraga kenshi mbuza hiva Buza ngundira kukumba Muimbira wishi Muzizira nyikungana Azahura shaki chuza shaka Yego waza mungu Mendeze chane Kuje undi musi Nundi musi Kani waza mungu Kumwazi maba Kuje ime uka Nimeuka Gira wazi Gira byose Witi wanga Mbiti wanga Chaka Imonu vachaka kuziwani Kana mara ikutuma nishima Mara ikutuma mora nifunga Nisina timana sina kwanga Koni kontaka kuzasaza Komara ikutumanishima Mara ikutuma na janifuza Izina zimana sina kwangaa